Yahaya sura nai. Aya chapande nai etati. Yaki chapande jau ye nai. Yesu yamditini bi maudo. Gada Yesu wadi balde didi don o dilli Galili. Gam kanko e hore mako o wii. Annabijo maunintake to leidi mudum. Nde o yotti Galili. Galilanko en jabbimo. Gam kambe ma benjahino humta sakin kinder Urushalima. Bengi ifuko o waditon. Se Yesu fuditi so i gariri kana gondi der leidi Galili. Kairi woni to o wailiti ndiyam tam warti inabojam. To, der gariri Kafarnahum, e wadi goddo maudo der gomnati, biddo mako e nyawa. Nde netto onnani Yesu ali leidi Yahudia, wari leidi Galili. Oyahito Yesu, otorimo oyaha Kafarnahum, oyam ditina biddo mako padido maya. Yesu viimo, onon yimbe, tona ongi umywadi alamaji, ekude kaidinide, onkola takoyam. Owi Yesu, modibbo, enjauko biddo amaya. Se Yesu viimo, yahu, biddo maada mayata. Netto onjabi ko Yesu viimo, odilli. Emo dola wal so aki uro, se machube mako kauri emako, bembi imo, biddo maada yamditi. Deo yami becharel ngel biddo on yamditi, bembi imo, kenyan jamdi gondi nyalauma, jonte denjofimo. Se ofami charel ngel biddo on yamditi, dum charel ngel Yesu viimo, biddo maada mayata. Gamnon, kanko, e puro mako, bekoli Yesu. Dum, kanjum weni kaitini dum idabum, dum Yesu wadito Galili. O wadidum, gata warta idaga leidi Yahudia. Alla famtina en walde mudum de janguden do. Amin. Do to janguden, en nani gada an Nabi Isa wali balde didi nder leidi Samaria. Wato gada besumpo chiri e Samaria nkoen dum balde didi. Annabi Isa nyamri Yesu e yadu mudum gam o yottoyo leidi Galili ndi o ummanino. Nde Annabi Isa yotti leidi Galili, se Galilanko en wato yimbe leidi Galili, benjabimo gam kambema benjahino Urushalima gam humto sakinki. Bengi ifuku de kaidinide de Annabi Isa waditon. Gam non benani belum de bengi Annabi Isa warito mappe. E bengodi seyo, e welwelo, wiki Annabi Isa warito mappe, o wallaybe. Ama Annabi Isa wi, Annabi jo maunintake to leidi mudum. Gam dume, kila gam Annabi jo o, yimbe gariri mudum, ebe andino o umwari e sukaku mako fu. Gam non, to alla noddimo hokkimo kugal mudum, yimbe gariri ninjawotomo, gam kullum e bengondi e mako. Ebe bo andi danyobe mako. Kila ma to danyobe ben na be diskube. Kobo yimbe bengalana. Yimbe gariri din jawoto o Annabijo na setna. Digadon Annabi Isa so i gariri kana gondi nder leidi Yahudia. Gariri kana bo kairi woni to o wailiti ndiyam tetam dan warti inabojam. To ensiptori ka ekitinol meden deftere ya hayasura didi. Don wani to nanden dum habaru fi kaidini dum arandajum dum Annabi Isa wadi der leidi Galili. Yesu yamditini bi maudo. Ha misalu bandirao am to nai am jamda di elake ndembo mi nani habaru e wodi goddo likitajo nai andan do ledde nai so sei to mi yahi to mako gam dabutiki lekki nai mi famtina mo fu dow iri nyau ngu nai am fidata. Digadon mitoromo o wara gam o tufana yam nai am. Maemako o likitajo wara gam rara nai am. Dembo fama iri magani ki o tufanta nai am. Ama se o wi ayam so auro bandirao am nai madan jam iti ta wannu. Bandirao am mi holoto ko o likitajo wi i. Wiki mi so o uro nai am jam iti. Diga mi yarae mo uro o rari nai di. O hepti ko wannatadi, den o tufadi bate. Ama o metatan, wiki mi so o uro, nai am jamditi. Mi jabai ka hala, kobo mi ummanto goddo likitajo fere. Nyumu do misalud umbandirao am. Derto janguden, en nani, to gariri Kafarnahum gondi haade Kana e wodi goddo neddo mawdo der gomnati Roma e cerengel suka mudun yamda e fida e jonte kallude haama de batake de bara biddo on o neddo mawdo der gomnati o nani habaru annabi Isa ali leydi Yahudiya wartai der leydi Galili sai o ummi o yahi to annabi Isa o torimo o yaha Kafarnahum o yamditina biddo mako fidaydo e jonte kallude badido maya seko wala o neddo o nani habaru kude kaydinide de annabi Isa wadata e cerengel gam non de wuro mako natti chatdum dun shiya jamu o doggi o yahi to annabi Isa der jawdum gam o wara o wallamo o yamditina suka mako seko wala o neddo sharengel o wani dow lawal yaki to annabi Isa e mo yawdito gam o yotto to annabi Isa jawdum o wara o yamditina biko gam to biko maya o dullamo seko wala o neddo haabi o yotto to annabi Isa o tabbitini to o yari chatdum mako to annabi Isa o wallaymo gam non o daraki de o nani habaru annabi Isa e haade mako o yahi der jawdum gam dabbititki ballal amma de o yotti to annabi Isa nano o sekaino wadi de o wari to annabi Isa sai o wi'i modibbo en jahu ko biddo ammaya o tori annabi Isa o wi'i modibbo useni en jawnu ko biddo ammaya en jahuro gam jamtitina biyam useni modibbo yawnu to o maya amma annabi Isa wi'imo onon yimbe to na on jiwu mi wadi alamaji e kuude kaydinide on kolata ko yam sai annabi Isa wi'imo hotuuro biddo maada mayata biddo maada yamtiti na lalle min mi yada e maada gam non ta wannu bawde Allah yamditinaymo bawde walde Allah yamditinaymo gam non hola ko mbi ay mami ayi ay bawde Allah se o neddo jabi fuko annabi Isa wi'imo o holi fuko annabi Isa wi'imo o so'i wuro en nani e mo dow lawol so'aki wuro se o hauri e maccube mako e be tokkoyimo gam be kokkamo habaru wiki biko yamditi de be kawri se be mbimo Allah rene biya yamditi se o jami be ngele sharel o yamditi be mbimo in Kenya jamdi go nyaloma jonte den jofimo se o fami charengel annabi Isa wimo biddo maada mayata be cho'i wuro e be kewi seyo e be belbelta de be jotti o tawi biddo mako e yambi o haydini dow bawde Allah e mo sekaino seto annabi Isa tokkakemo wari wuro mako memi biko wadi do are taw o yamdita amma annabi Isa metu halatan konde annabi Isa wala haade o suka nyawdo amma walde mako tan yamditinoyi o suka dum mbawde Allah to na Allah wala bawaydo wada dum meta halatan dum lato non bononno janguden der linjila dum der deftere haya sura go en nani Allah tagir dow e lay e ko dum e ko won der majum e walde mudum o metu tan se fi wangi o metu tan dun lati nonno o metiri gam non annabi Isa de o walde Allah o metu tan se o suka yamditi annabi Isa yahay wuro o mawdo gardo torimo gam o yaha o yamditina suka mako amma o metu walde tan don e don bo o yamditi de o neddo e iyalu mudum gi bawde annabi Isa sai be kolimo aya chapande jawi e tati wi'i sai o fami charengel biddo on yamditi dum charengel Yesu wi'imo biddo maada mayata gam non kanko e wuro mako fu be koli Yesu o jabi ko annabi Isa wi'imo o boyi bawde Allah biddo mako yamditi enon kanko e iyalu mako fu be koli annabi Isa wiki hanko woni kisnobe diga hakke mabbe e kita Allah garaika nyande jango bandirawo am annanaydo, a jabi ko annabi Isa wi'atama nder walde mudum do? A jabi ko annabi Isa wi'atama nder linjila do? A holake ko nanta nder linjila do, wato walde Allah? A jabi ko Allah wi'atama do? Wiki annabi Isa woni kisnoma diga hakke maada e kita Allah garay ka nyalde jango? A holake walde Allah nde nanta der shiri habar beldum dum? Ha cho'oden dow misalu meden, neddo o wada iseko, o jabi ko annabi Isa wi'imo, o boyi bawde Allah. To ni bi Adama e yidi hebuki barka diga Allah, e yidi hebuki kisndam diga hakke e kita Allah garay ka nyalde jango, to se o jaba ko Allah wi'atamo nder walde mudum. E non bi Adama hebirta kisndam diga hakke, e non kebirten barka diga Allah. Gam non bandirawo am se jaba ko Allah wi'atama do. Do'are am woni ko loda ko annabi Isa wi'atama do, bo nonno o neddo wadi a hebay barka diga duniya ha lahira. Allah barkidin ma, Allah bo hokkuma famu. Amin.